fresh, fresh.
The boys from Masada.
MC Jams Promos.co.
Professional
Dependence wish. Wimbona wedia wedoyo balo ndifene kanda sunka solo. Walense kashano kikuna sulo kuliwe not my god. Shilwa na kamuntu inekabu chush. Futa chiputu kile nechush. Despite nalipito mwate patapa. Kuskulu kule fwala patapata. Ndika pondo na sana. Life ya nisafulo kusatana.
Oh good at enough ma. Awete inewede ama.
Tepano kudari tuafuma. Sela tupite mami stopu. Chotu kevela nani stopu. Wimbona mambala love. Ninchito wimbona mambala owe. Witise futu maruba na pika. Katu wapona yonze we pick up. Hawa pidi famo kufula. Tetindeke vale lolelo kufula. Nari chete kelamu. Nataimu nari pepe kelamu.
Deine mambala. Neji ya buchushu na liftula. Pano wambona kutari na fuma. Oh kutari na fuma. Awe tene wede ama. Ama tene wede ama. Jika bondo na sana. Na sana. Jika bondo na sana. Ba ba ba. Ewa la ba ba ba. Bandiga bondo na sana. Bala baba baba. Eh bala baba baba. Bala baba. Bandiga bondo na sana. Baba baba. Eh bala baba baba. Bala baba. Bandiga bondo na sana. Bala baba baba.
Gotch. The boys from Masada.
Yeah.
The Besh. D O B E boys.
Ah, careful.
Mona.
Paka this one for Jamaica and also we take it deep on the money.
Rasta. MC Jams Promos.co.
Tatula. Your name is nice.
Your name is too nice.
Chipotle.
Music.